Country Hype Music.
Mtoto wa Tupac. Nikyo moka, nakole mamoro wangu hawana mboka. Na give thanks kwa wenye waliniona wakanisaidia time mimi nimesota. Na pull hood, warembo na wachota. Na goja kila mtu mama mboga na mahoka. Nikyo moka, nikyo moka, nikyo moka. Niki ah. Alakazama alaka zoom. Ona sasa manzi yako na nizoom. Mata ride hit dick like a witch on a broom. Na ice cream like a wolf on a fucking full moon. Kani weekend na chonga mira. Na tafuna mastem nikisikizia maroots. Ama ngoma za temps mi nikiwa mamoods. Hakuna moro wangu moja mluya mwenye ashawai boom. Ngoma zangu and I can't wait to make it. Mindo rapa niki make it nda fake it. High school I cooled in way to make hits. Saina kojolea beats alafu I shake it yeah. Nikitambo tulianza kurap. Siku zenye gram ilikuwa ya alie kansa. Hizo magram do hizi jotu na ziban. Ni makof after kof joni smoke ina choke bana. Nikyo moka, nakole mamoro wangu hawana mboka. Na give thanks kwa wenye waliniona wakanisaidia time mimi nimesota. Na pull hood, warembo na wachota. Na goja kila mtu mama mboga na mahoka. Nikyo moka, nikyo moka, nikyo moka. Niki.
Nikotika na piga tumalika. Yalo inonja maji, counterfeit lika. You only live once, of course tunaipiga. Poa ni mbad na ako down bad. Najua nikimtext lazima atafika. Nkwa hoes sana kwa hivyo nipe sifa. Labda kuje kwangu kwa kesezi fika. Na sezi mhad launch in the end yesi wangu. Bizna urafiki, haiwezi mix. Zangu zimeshika vitu nyingi nime mix. Ukicheza hapa bongo nazima hiyo mix. Mimi ujituma niji toe kwa mafix. Wana die to madoba mchill na release. Mekua fucked up lakini niko fine. Kuna kiu ya ganji nika napanga line. Aga maji maji na jui joku wine. West of resources lipa hadi fine. Na siko hadi pola ni lines tuna polish. Loud zitachomwa hadi mua bolish. Kwa mwana ume ijai kwa rahisi. Uko so stressed hadi azishiki. Amka utafute hawa jali unachohisi. Mekua maji sana siku mbili sijadishi. Nikio moka hizo call sirudishi.
Nikyo moka, nakole mamoro wangu hawana mboka. Na give thanks kwa wenye waliniona wakanisaidia time mimi nimesota. Na pull hood, warembo na wachota. Na goja kila mtu mama mboga na mahoka. Nikyo moka, nikyo moka, nikyo moka. Niki. Ah.